the heavyweight. Wing wa report is the gazette. Achilles is the server na link is the internet. Nimebuka sana maja shingo na saka bingo. Amani kila B mandoza na K single. The itedi shahidi albadide kiswahidi. Amini sana niko kama mubidi nenjiri. Changu chako 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 na set mtengo wako. Zamwizi alubaini ni ngabu zmibati zako. Yes Nadia, bongo na idobi mbaka ulaya. Situmikika fidi bora nife choka mbaya. Bado na vuka boda UK to Bantaya. Natuna tatanisha mithidi ya vampaya.
Navuka boda kwa boda, milango ni migumu kwa maki, soldier soldier. Funga mkanda kamanda, nini mnangoja? Safari bado ngumu, tuvuke boda kwa boda.
Yo Nas, ngome navuka boda kwa boda, milango ni migumu kwa maki, soldier soldier. Funga mkanda kamanda, nini mnangoja? Safari bado ngumu, tuvuke boda kwa boda.
Nikona Jay, nangome mevuka boda kwa boda. Tight female MCs, bado na wangoja. To get up on the stage, kana zizi kwa baroka. From coast to coast, paka kwa Joshua na Oga. Lakini mimi naona bado ni waoga. When they see a mic, wow wana songa. They can't spit a rhyme kazi yao ni kubonga. Skills making them ill, they hurt kama vidonda. Watch your back cause wengine wataponda. Wata hate sana wakitucheki pamoja. Wata chukia sana tukiwa namba moja. Kasana kama hii ni war na weni soldier. J, ngome navuka boda kwa boda. Milango ni migumu kwa maki soldier soldier. Funga mkanda kamanda nini mnangoja. Safari bado ngumu tuvuke boda kwa boda.
Yo Nas, ngome navuka boda kwa boda. Milango ni migumu kwa maki soldier soldier. Funga mkanda kamanda nini mnangoja. Safari bado ngumu tuvuke boda kwa boda. Shahide na tamba upesi mipide kansa. Isia kama Marcus Gavey na Black Panther. Usifurai manzo na mwisho wake uwoni. The heavyweight Joseph Fowler na kupa warning. Longo longo imezidi, jize mili po speedy. Hakuna lele mama koma inapobidi. Nene ujotanda wazi mziki kwangu ni kazi. Hip-hop imara kwenye usikani nipo na nazi. Bado nataka shima, usle mai na jina. Nyuzi mia tatu stini sebeza na hivi vina. Mikichwa punda mamba inatisha kama tsunami. Mla umu nane vinaba wote shakani. Bado mina tambaki soldier soldier. Nyota bigani makini boda kwa boda. Mwana rakati kama Mahatma Gandhi yani kama kitanzi.
Yo Jay, ngome navuka boda kwa boda. Milango ni migumu kwa maki soldier soldier. Funga mkanda kamanda nini mnangoja. Safari bado ngumu tuvuke boda kwa boda.
Yo Nas, ngome navuka boda kwa boda. Milango ni migumu kwa maki soldier soldier. Funga mkanda kamanda nini mnangoja. Safari bado ngumu tuvuke boda kwa boda.
Yeah, Nazizi.
Yeah.
The first lady for show.
I'm in here.
Professor Jay. Bunga Records, FIFA. Give me another one, man. Boda ko boda. Na E, hadi the C, the C, hadi the G, the D, hadi the C, then back to na E. Yeah, you know how we do. International hits. Boda to boda.
Yo Jay, ngome navuka boda kwa boda. Milango ni migumu kwa maki soldier soldier. Funga mkanda kamanda nini mnangoja. Safari bado ngumu tuvuke boda kwa boda.
Yo Nas, ngome navuka boda kwa boda. Milango ni migumu kwa maki soldier soldier. Funga mkanda kamanda nini mnangoja.